Breeze.
Light kama ninge ichua kesho. Nobody knows about tomorrow. Sinanda wamenye. Light kama ninge ichua kesho. Ninge yepu kama testa na yopata leo. Ninge chishusha nisinge giza kukupenda. Kwa mwingine nisinge kwenda. Unaona kama nilikutamani, nikuweke nikwache njiani. Basi baby, 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 please. Basi baby, 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 please. Nikikutazama usoni, naiona roho ngumu iliyokatishwa tamaa ya kutopenda tena. Ningekuwa mwanaume mwenye hofu ya Mungu, wala nisingepingiza kwenye jaribu la kuchukia. Wanaume wote chini jua, jua. What goes around comes around. What goes around comes around. Sikuona umuhimu wako wakati wa uwepo wako.
What goes around comes around. What goes around comes around. Ukuona umuhimu wangu wakati wa uwepo wangu. Nimeshamtuma njiwa akufikishe salamu. Usinilaumu, usinihukumu, nina majukumu. Kwani wapi nilikosea au mapenzi sijayajua? Ningezaliwa upya kukufurahisha. Kuna magumu niliyapitia mbele ya macho yako, sikuweza lia, nikavumilia. Kushia sio hadhi yangu, mikononi na pingu ya penzi langu. Ulilinda penzi langu, ulilinda, ulilinda, ulilinda penzi langu.
Kuna magumu ninayopitia na kaza moyo, mbele ya macho yako siwezilia. Kuna makosa nimesha kukosea, nikikumbuka wanalia.
Unaona kama nilikutamani, nikuweke nikwache njiani. Oh no.
What goes around comes around. What goes around comes around. Sikuona umuhimu wako wakati